Jews.
It's now time for some serious African music.
When I say pull up, you know what I mean. Bring that shit back.
You want your girl when we kill this wine? Make my tit one can turn up the vibe.
Mash up the place and shell down the bar. Right around till no we need watch. You hear me now?
We want a boy with a wicked style. But he not same thing at that time, my job. I know what I wanna tell my first. If you got the money, I'ma call you daddy.
Pretty like a girl, don't be but it on up. You gonna be girl, don't be but it on up. You gonna be girl, don't be but it on up.
Motherfucker.
Girl, don't be but it on up. You gonna be TV, the mutawana. Who do you want you to have a such a matawana? Auntie, girl, hotter than the sun. Oh no, ever my move at the mazina, zina be that thing, and I know me was he bend over. I know best I'm a lens in our water, but tell me why you want to so auntie, my girl, I see they go. Lady, baby, you want a girl with a big bumper. Whoa, whoa, lady, yeah, yeah. Girl, you know me got something, girl, you know me want to put it on ya.
What you want, boy, tell me what you need. Body full of magic, got your eyes on me. Me know you wanna have me sexy body. Shiru mamun, jakala ya pulangu. Daga kumti maguwe mgumu. Ah, nebyo nyumya bintamye. Tunandaga kumane. I know you're mad over me. I know you're mad over me, yeah. Why you so blind to see that you and I are meant to be?
Baby, you want a girl with a big bumper. Whoa, whoa. Lady, yeah, yeah. Girl, you know me got something.
Live on the ones and twos, you're in the mix with
DJ Zavirus, your mother.
Mama,
yes, man, and I'm piles with you. I'm chilling the number one DJ Xavier Rose.
Hey, yo, is your boy on TV? Shilling with the scratch criminal DJ Xavier Rose.
Yeah, I never thought I'd be loved by a girl like you.
the way you do, do, do. The things you do, you got me feeling blue.
I'm a sick water, I'm full of one on a minimum bongo. On a minimum bongo. I'm gonna touch a messy hobby, but I'm on the seven of four. On the seven of four. I'm water, I'm full of one on a minimum bongo. On a minimum bongo. I'm gonna touch a messy hobby, but I'm on the seven of
four.
Internationally connected and locally accepted. It's good to be a DJ. 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 DJ.
Little Chinganda chinyuma.
Foot pass, shoulder drop, shot back, shot lizard lap, skin up, a etta cross, that mean what that dog is that missionary system in a flap, will borrow monkey, baum, don't stop.
Fire come up in my head, you make me go tight on a bed. Mwa kuita kumpula vei, we anko mana, won't you stop at the end.
You guy, superstar me iconic, see me on panic, champion body tough music, I stand me guy iconic, papa cut put a stamp on it.
Buka buka, money, give them a bag.
Tuli wa weru, tuli wa weru, tuli wa weru, tuli wa weru. Wewe sim sim de tu sim but de tuliwa weru tuliwa weru.
Come again.
DJ Zavirus your mother.
Buka buka
rap music Uganda.
Get up. Tuliwa weru tu sim but de tuliwa weru. We are outside tuliwa weru. Chibala kufaya tuliwa weru.
We outside
tuliwa weru tu sim but de tuliwa weru. We are outside, tuli wa weru. Chibala kufaya, tuli wa weru. Tusimbu de, katusimu ke, chibala kufaya. Katuma UK, vibes on vibes, sitaki bali energy. Atali na manemo Uganda, ole mwa kuba party. To party, it's been a long time, jagada vibe. Mumpe vibe, DJ mpa vibe, na wumpe vibe, tusabule kwe party. Tuli wa weru, tusimbu de, tuli wa weru. We are outside, tuli wa weru. Chibala kufaya tuli wabweru.
Tui outside
tuli wabweru. Tusimbute tuli wabweru. We are outside tuli wabweru. Chibala kufaya tuli wabweru. Shisha tumunye, chibala chinyume. Money tuiwe, drinki tuzinywe. Boto kuboto ba big boys masomye. Katino kambunye kukwate. Mbunye kundalike. Yesu wali dandi mugamba. Tusimbute walali kambunye kumkwate. Kunye kundalike. Yesu wali dandi mugamba. Tusimuse. Tuli waweru. Tusimbute tuli waweru. We are outside tuli waweru. Chibala kufaya tuli waweru.
Tuli outside
tuli waweru. Tusimbute tuli waweru. We are outside tuli waweru. Chibala kufaya tuli waweru.
Nitafute kwa tabu ni ile kwa tabu kwa nini. Acha nitukane tena kwa kujamii. Kama pesa ya kwangu maisha ya kwangu my baby. Call me when you're ready. I just wanna get ready. When you're sexy sidiwezi. You are the only one my baby. I need you on bed yeah. Leo nitakuwa mezi.
Banda ya club, one billion two in one.
Yoni tulali, mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila totoro. Yoni tulali, mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila totoro. Awo, mpaka giza totoro. Tunapita kila totoro. Wale wando bande Nune maisha vila libo. Apema sita milion jale. Bombe kal mix a vivo. Oh na my girl she need cha. Mpe baba dry ila ganja mpe mix. Oh na mashikana condition. Shauja guduru na lineti locha. Ni kulabo na baraka. Ni princess na mimi. Tuna bring old school. Lakina spins madini. Mashinga watutu dogo wana battle.
macho na mimi. Kila kitu nusu tosema ni speech ya mwini. Wazimie data, mana tawasha VPN. Mina dana kuna jipya ila, wao ndo again. Tuko tuko again. Watoto jipa pipa, watoto jipa pipa. Mzaliku
mimi. Yo chitia, mlali, baka giza tutu. Ola wana tuna lipa na bita gila chocho.
Mochi kida, mchana.
Kada safi, ane basi, bambi, bambi. Kada safi. Kada safi ya neba se bambi bambika. Najusi jale ni wazi misha bambi bambika. Adi 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 bambi bambika. Ka bambi bambika. Adi bambi bambika. Ka bambi bambika.
Hey. Tuko na mora tunajiachilia leo. Bati hedi kiwafikie leo.
Bambi bambika. Bambika, ati bambi bambika, ka bambi bambika.
Hey. Karibu kwa ipati leo, tunauza imani bila mani leo. Ametutoa mbali uyo, uliza taswa tatuwati leo.
Niko chupi kwa pori, mboka lazma, nchacha kwa siwori. Kwa dimanga, sezirudi ni mbori, chada sapwa, nuza meda sichuki. Nakachuki, nika kumki katuti, kani babi, amedai ya tacheza. Kani guangi, nilazima chezewe, pewa pewa, saksuli wa perembwa.
Bambi bambika, ka, bambi bambika, adi bambi bambika, ka, bambi bambika. Yati yati bambi bambika, ka bambi bambika.
Nemuteki na konyagi kukanyagia, kamuteki na konyagi kukanyonga. Kuda kukateki muda kakafisi ya juzi suzi ya kamukazi ya kanipedi neketanunda kupata. Kani lady heri pesa kwa kibanda. Niki dready nizipande fertilizer. Piki medi kwa kinganya tukikata.
Kani mbasa
bana kato.
Yes man, and I'm fine, so you have to get number one DJ Zabia
Rose. Chidi, let me speak to God. Speak Uganda, tamajibi gambo sewa propaganda. Anjikilizo kwa gala semanyi kwenda. Wena mula vayone ya fuga chenda. Umutima munda, paka kuhenda. Kato nundu wale, wampende chitanda. Ebi gambo gambo la chuka za buwanda. Oh baby, nipe mabezi.
Tulila forever, girl.
Jakubati wanawe.
Kubati wanawe.
Jakubati wanawe.
Namule nawe, girl.
Chao.
chimani, ndare tomo no mo wala. Actually, sincerely, chemical is indeed beautiful.
When you got remote, and when I see you, better. And nobody else can do me better. Every time I see you, I the setter. I'm not gonna lie, I'm not gonna lie to you. Girl, I'm gonna lie, girl, I'm gonna lie for you. I don't know what to do. Cause you make me roll out of control.
DJ Zaviru's your mother. And if rocks, I am gone. I am dope. It's the way rocks music. Presenting your party spin, Doctor. DJ Zaviru's. Zaviru's your mother.
Fenoboli do not prepare a weekend.
Is it empty? What? Then you come and you can't pay.
Kati na fumite pene fumite mbozi.
Fumita fumite mbozi.
Ati mbema sene tujande wa zembozi.
Fumita fumite mbozi.
Mura mbombi ke mazima. Olu chabwe mbala ke mazima. Olu chabwe mbala chonyu miza virala. Ebya nchabya nchakandye kubibara. Nazari waku joga siku jogebwa. Nazari waku menya siku menyebwa.
Now hear this.
What? Come again.
Around, girl, you know I want you. Singo ya kaskini, sema nyoli muzukulu wa queen. Obulunji bunku bya kampeni, obutuju bunku la kuwamini. International, girl. Like man, you was a no. Mariana, baby, be so your mora. Positive Muka dikitiki. Uma baby, Poland. Sabata nigga, Bastola. Waka down, Zobu, ya kopichi. You like a bice polo. Your luck is I power, na follow. Take my body, my heart, and soul. Ungamujisa, wezanya, overrode. I wish to find you when you want to go, my love. The water come to my, oh, my love. Holy, the chikuba, my yard, that's love. We live up on Kurota, oh, my girl. The national. International, love. Like man, you was a no.
International baby, I'm a dead man.
kube na nyondo Ukwano kui wanga na ikondo Ika kuteke kwa kumizani Kuchimi wako zembali mudansi
Shokali bila ya mukongo Ipinduko kama na magongo Uno bambu tuba kongo Ipitisha boda la magongo
That's what I love you, that's what I love you, baby That's what I love you, baby That's why I love you, baby. Love you, baby.
So right up and down, let me love you. Right up and down, let me touch you. So right up and down, let me love you. So right up and down, let me love you. Right up and down, let me touch you. So right up and down, let me love you.
Ni baki na kupenda Mana sina mwingine Tajikosele Mukisema unakwenda Kupenda mwingine utanione Mana dunia shajua ya kwamba na kusimia We baby we Usifanya matapele Nikomia
Ubalo kome dede na nyondo Ubalo kui wanga na ikondo Nika kutika toko mizani Kuchimi wako zembali mudansi
Shokali bila ya mukongo Ipinuko kama na magongo Uno bambu tuba kongo Ipitisha boda la magongo
That's what I love you, that's what I love you, baby That's what I love you, baby Love you, baby And that's what I love you, that's what I love you, baby That's what I love you, baby Love you, baby
Playing all the hits that your girlfriend wants to hear
Yes man, and I'm fine So you can chill the number one DJ Xavier Rose
Baby, why you sweetie hearty Would you love to go on Baby, why you sweetie hearty
Ningware ni miamuka na mina otakajua Nisha tumia punch na ajua
jua nishatumia punch na hata sijapumua siziringa na hii mwili juu ni maua demo unazeeka demo pesa unatambua ilikatia ulengo kwa kakubali man na sijazoea hivo sikumuliza kayo kwanga na Charlie man juu sijazoea hivo ilikatia ulengo kwa kakubali man na sijazoea hivo sikumuliza kayo kwanga na Charlie man juu sijazoea hivo nimezoea hivi kucheza na matiti kuplay na mabig things kona paniko ni victim seti ni jile sana tibudo na bo seti ni wivu ni tibudo na bo seti ni jile sana tibudo na bo seti ni wivu ni tibudo na bo
nina kinyambi na kitashu mtakr ni Guzman ya ni madidi the man nina manchling na mangoto za kizinting matipi ya nikiwa dress of this na mabaroda miukashi na kinyambi
mwenye matiki ukidigi down nichi
na ukini praise exo bago yuko ria ii ni kukufanya kadu mepachi kizinting na maayela wenye bomba ni masi wando kubonga na kauka na fiwe nyonga kauka na fiwe nyonga
kuonga ready ya kesabu mara utat kibiri mkufanyia kama sutra uzga nipate kwa umebugda maluda aluta alafu kutio uba umonyesha chupan sativa yononyesha kuchange saliva mimsho vile ameiva na roo inasema ni yetu ina prefer dema nite bro mimi guy mimi dema nite bro mimi ndaka bang bros
ilikatia ulengo kwa kakubali man na sijazoea hivo sikumuliza kayo kwanga na Charlie man juu sijazoea hivo nimezoea hivi kucheza na matiti kuplay na mabig things kona paniko ni victim ilikatia ulengo kwa kakubali man na sijazoea hivo sikumuliza kayo kwanga na Charlie man juu sijazoea hivo nimezoea hivi kucheza na matiti kuplay na mabig things kona paniko ni victim
nguruwe na magete tukisiti tundere leo tunachana adi za mbere itapedi akirol nikipuff doti girl ikibounce on your back kasfa kuna mark yende round haha haga ya kucheza ground na matambla kwa call kana dance kakitamba kwanini kesho uliza murio hukudi kwanini kesho uliza murio hukudi
okay. Yo watakuwa ni aje ni aje joni hola kuna bees miuski zanga tu ganji si waski cheki jamaa hii ni uganga nimechanganya na bidii cheki zo takataka si believe takataka kwako kwangu ni do na ukibeba tobako beba dindong cheki pala meingia kaalia kidole cha kati kati na kuja kasima na dai beef makinika weni simba na una dark nikifika leni diva mi utambua senyorita figa fine fine na Afrika
ilikatia ulengo kwa kakubali man na sijazoea hivo sikumuliza kayo kwanga na Charlie man juu sijazoea hivo nimezoea hivi kucheza na matiti kuplay na mabig things kona paniko ni big
thing yes man and piles with you atika chili kina kwa one DJ Xavier Rose
sikumuliza kayo kwanga na Charlie man juu sijazoea hivo
etika imeibana na tisa na deliver
cheza chini tu oh please usiniharibie moja leo nasikia tu fiti leo staki umpite oh please usiniharibie moja leo umesikia kunihusu usiniambie tu pia kuhusu ai ai umeingia WhatsApp kuna nini WhatsApp usitume message ya ufala. Leo staki kwa na mudu mbaya. Leo nasikia turaha. Message ya ufala itashukishia sana. Kwanza vile leo kume nice mbaya. Usiniharibie mbaya.
Siyo kashika mikwini. Shini ni mbile kama
yes man, and I'm Piles Uchi at Kachiliki number one DJ Xavier Rose.
Oh my god,
Zantaro, hey, yo, Pagawasi, 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 Pagawasi,
the DJ who's got that party turned to a crime scene because the ladies have been fighting over it.
Pulirechikoma, we, pe, 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 te, 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 te.
took a walk and see. Break your body, I want to see. Che, 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 che. But the moment, pull your mask in and never know, no. Everybody cool, 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 cool. So tell everybody, patingi is mandate. Buri le chikoma, modu. Tell everybody, patingi is mandate. Buri le chikoma, modu. Pate yo mudu, che, 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 che. Pate mudu, che, 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 che. Pate mudu, che, che. Keli bitu vya kutwe kwasa. Tuli mudu ya kuchakala. Keli bitu vya kutwe fasa. Patuku wapate, fe, fe, tuku wapate. Pa, 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 pate, fe, we, tuku wapate. Parting is the mood, yeah, yeah. Everybody move your body. See, hey, chico, ma, pack to pack, pack to pack, pack to my say. I your eyes are pack to pack, pack to pack, pack to pack. So tell everybody, parting is mandate. Uli le chico, ma, modo. Bate your mood.
Sula kugongo siba kumutwe. This kind of love in that I got, oh yes. Watu ba intaro nyingi twazi itamu. Bandi bana faba sigara yo. Bazi wanako, bazi itamu. All because of your strength, oh yes. Jagara kuwe mi andino yumirwe. Otule mukatebe ko sirike. Gwetabu kakachani na munsi. Kanku kubene peto joke. Kokenda kumfumbira. Kokenda kunzalira. Chukira nafsuwiza. Suno nero nisaba. Okenda kumfumbira. Okenda kunzalira. Chukira nafsuwiza. Suno nero nisaba.
Ochimanyi bulunji kwa muranyi. My ninja, mtambuli ramuli. Iyo munda, kunzo lisenso. Sesinga ni danger. And I'm a promise land, go your quenching. Me quiet, jita kukasa jes aleko. Mili mujongo le laje baleko. Sembeleno dabeko.
Jomu mutu emuna muka distortion. Resi pula yeti vena na solution.
Jambu tene muna mawanga. Nga silaba kwenkana. Jagala kuwe vini nyonyu vive. Wakule muka tene kusirike. Kuchabu kaka chenina mzi. Kangu kule nipeto joke.
Okenda kumfumbira. Okenda kunzalira. Chukira nafsuwiza. Zuno nero nisaba. Okenda kumfumbira. Okenda kunzalira. Chukira nafsuwiza. Zuno nero nisaba. Jagalo vina mbuzenga. Tugolo lebya chama. Wola ba watatuka. Awo wo wo chusa. Fuka straight oweta. Towa banga tunatuka waka. Nange ala mungi teze sebaka. Njagalo dinga mchatunula.
Chorote kani wadi brains. You never hesitate. I'll provide all the brains. Philosopher.
Speak for yourself.
Neno mupa no muji. Neje teke sanji. Omwana wabandi. Njagala nkusanyi senga bambi.
I wanna take you home.
man and an pile switch at the chili number one DJ Xavier Rose.
I am Doc, it's the way rocks music. Presenting your party spin doctor, DJ Xavier Rose. DJ Xavier Rose, your mother. It's rocks music, Uganda. I am Doc. Xavier Rose, psycho, psycho, psycho.
Come again.
DJ
Zavi Rose, your mother.
Yes, man, and then Piles UT at the chilling number one, DJ Zavi Rose.
I really like the way that you're dancing. Baby girl, you know that I'm feeling you. Give me a little time, let me spend on you. Come on, like you said, I'm my eyes.
Girl, I love the way you move it, and I love the way you whine. Physically fit, I love the way you break your back. Spin it up, baby, take it easy when you whine. Nah.
All right then. Om sajanom yimusa. Omaratinom digisa. Om sajanom uravisa. Om sajanom kubisa. Nama wata.
Saxonida,
you better know. Give a chance to the others, let them try.
When you get all the mumuzanyo,
muzanyo,
wekozanyo,
emizanyo,
mubaga to misogula, uone kubando. It's a Sun Prince business, a Sun Prince business. When no, we're out.
DJ Zavirus, your mother, and he raps music Uganda. I adore.